Mupenzi, you know ndagushimye. Ngomba ndakusave, ngomba tuichalane, no munsi.